shirka jira ay madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya iyo Kenya ay galabta ku qabteen magaalada Nairobi ayaa waxay ku faahfaahiyeen arrimihii ay uga wada hadleen shirar ay saacadihii la soo dhaafay ay ku lahaayeen magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku heshiiyeen qodobo dib loogu soo celinayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, kaasoo sii xumaanayay laga soo bilaabo bishii February ee sanadkan. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ugu horeyn hadalka qaatay ayaa sheegay in muddo toddobaad gudihiis ah ay dib u bilaabi doonaan diyaaradihii tooska ahaa ee caasimadaha Muqdisho iyo Nairobi, iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dalkugalka Kenyaanka ah ay ka qaadan doonaan garoomada waddanka Kenya.
But today we have agreed with my brother that there is need for us to ensure we bring normality to our relationship. There were a number of issues that
Manta. Waxaan walaalkay isku raacnay in ay jirto baahi loo qabo in aan xaqiijino in xiriirkeena aan caadi ka dhigno. Waxaa sidoo kale jira arrimo farmaajo igu soo qaaday oo walaac ka qabay. Dhab ahaantiina, waxaan ogolaaday in aan qaar ka mid ah arrimahaasi degdeg wax uga qabanno. Horey waxaa u jiray in walaalaheen Soomaaliyeed ay u awoodi jireen inay Kenya yimaadaan oo ay fiisaha ka qaataan garoonka marka ay soo degaan, balse hadda fiisahaasi waxa ay ka soo qaataan safaaraddeena Muqdisho. Sidaas darteed, waxaan isku raacnay in si degdeg ah taasi caadi looga dhigo oo walaalaheen Soomaaliyeed ay awood u helaan in ay fiisaha qaataan marka ay halkan yimaadaan. Waxaan sidoo kale ka hadalnay arrinta duulimaadyada Muqdisho ka yimaada ee soo aadaya Nairobi, kuwaasi oo hadda soo mara wajeer. Waxaana isku raacnay in toddobaad gudihiis ay mas-uuliyiintu sameeyaan wax kasta oo muhiim ah si loo xaqiijiyo in duulimaadyada Muqdisho ay toos u yimaadaan Nairobi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna dhankiisa faahfaahiyay qodobadii ay ku heshiiyeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay in dacwadda badda ee muranka labada wadan ee ICJ aysan saameyn ku yeelan doonin xiriirka labada wadan oo wax badan wadaaga.
We discussed on several issues including to reinstate the direct flights from Mogadishu directly to Nairobi and to stop the stopover.
Waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in dib loo soo celiyo duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho ilaa iyo Nairobi, iyada oo meesha laga saarayo hakadkii lagu hakanayay wajeer. Waxa kale oo aan ku heshiinay in shaqaalaha dowladda Soomaaliya ay fiisaha dalkugalka ah ee Kenya ka qaadan karaan garoonka diyaaradaha marka ay Nairobi gaadhaan. Waxaa jira waxyaabo badan oo labadeena dal ay wadaagaan oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo ah. Arrinta dacwadda badda ee maxkamadda caalamiga ah taalla ma saameyn doonto xiriirkeena laba geesoodka ah.
Labada madaxweyne ayaa kulamo gooni-gooni ah oo barbar socday shirka ICBD maalmihii la soo dhaafay kulahaa magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.